Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
altinere nogay ɗiɗi lewru juin hitande 2015 sappo e jeego ñande jaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi jottinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Weygalo. On kumpititto wiide walde e joƴƴinama ɗum noon walde kande humanade ƴeewe yalla hono kaldal e kawral ngal tabirte ɗum nde ɗo walde nde joƴƴinama e heruji nogay caggal kono guɓe noon dittirtoɗe asawaɗe ɗe cinñine kaldal e kawral ngal ko ɓe fuu ɓe pamri wiide dow hendu walde nde ɗo Bamako ɗon nde warata joƴƴinede ley henduɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum won pamral woni ko heɓaka dow hen hono yimɓele kanɓe tawede ley nde ɗo walde wakkati joni ɗum wonono koye jama o hakkillaji mum e certi yimɓele kanɓe tawede ley nde ɗo walde ko honjoto woɓɓe kolliti wiide ley hen ko tan honno kaldal e kawral ngal nangay ɗato lobbol fa ƴeewe yal hono ɗum tabirte kanko ministre communiɗo hakkunde france kanko ministre ɗum wono communirto france to kibaru solda siɓe hollitama wiyede wakkati joni o omo leydi meɗen ndi jean yves ledria omo hani yidude ɗum wono hoorejo leydi meɗen ndi oɓe kalti tan dow hen du honno kaldal e kawral ngal worri caggal muɗum ɗo ɓe kolliti wiide ɗum honono baale communiɗo hono haqqeji ɓiɓɓe adama en ley leydi meɗen ndi wakkati joni oɓe gaɗi wullango fewde ɗum woni hono kaldal e kawral ngal sinnina wiide tan wakkati joni hono sawru hunce noon fewde e ɗum wonono yimɓele laamiɓe guɓe noon tirtoɗe asawaɗe ɗe nduɗo sawru ko lennakoɓe kollitiwide ɓe beltaki fadde nduɗo sawru ndennede ɗum ɓe kollitiwide ɗum woni hono yimɓele sartoɓe ley leydi meɗen ndi en kanno ƴewtede sakiraɓe wonno kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ndi ɓe kolliti wiide ɗum wonono walde nde nde joƴƴinama ɗum won ɗo Bamako ɗo ley nde ɗo walde dow hollitinde wiide tan hono gueɗe tawaɗe ley tiɗalaji Mali ɗi fof ne kani tawede ley nde ɗo walde ɓe fuu ɓe pamri wiide ɗum walde nde ɗo Bamako ɗo nde hani tawede ka wakkati joni ɗum wonono yimɓele kanɓe tawede ley nde ɗo walde hollitama wiyede kaldal ngal waɗan dow hen kasen ley hen du ƴeewete ɗum wonono ɓe jaltina ley hen dewtere wonde kasen nde jama o fuu hani jaɓande kanko noddirteɗo Mouhamedou Ousmane Aga Mouhamedou o yo goto ɗum wonono guɓe murtunoɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ndi keɗe ko Ousmane Diko faccinti
ko hani e puɗɗaɗe min kaldanno e dow toɓɓere hande batede e dow muɗum nde président comité jokkititoɗo golle o hanno hollitinde hamɓe forude fuu ka paade majjum wadde min kolliti dabare goɗɗo mo walloɓe aduna kani andinde tafen so sariyaji no ɗum jogorte e ley golle ni ley muɗum mono fuu ɗo hani darade hollititte yo on golle woni gondaɗo e hakkille am du ɗum fuɗɗiri no yirra miɗen domti ko walde nde hollititta famin tonga wattu mo golle o hani fuɗɗude
ko honjotoɓe woɓɓe kolliti wiide ley hen ko wakkati joni hono ko hakkillaji ɗi certi ley nde ɗo walde koɓe kolliti wiide ana hollita wiide tan hono kaldal e kawral ngal kongal tonga ton ko ɗum woni ko gasayi ɓe kolliti wiide du yo ɗum finde hollitinde wiide honto alansiri to wakkande kaldal e kawral ngal waɗannode hono ñaw o jaati woni komemaka toon kanko andré bourso yo dunke andal hon ɗum woni leyɗele ɗeɓe noddirta afrique sib saharien keɗe ko barki sise faccintini en dow hen
sikke wala hen fewi wiide Rafi Kawral ana dengi ley fedde kande jokkitade golleji ɗi e dow ko hani latade darde homo fuu e ley majjum ndenno luttodiral ana woodi min mi sikkitaki fewi wiide tiɗallaji jaltan hen hono keɓanoɗi e ley jonde kaldal e kawral ngal ngal alansiri ngal saabi suudaki fewi Rafi Kawral ana ndenno ɗum ana holla wiide gueƴi Rafi Kawral ngal paccitaka e ley ko tonga to alansiri ko ndenno meɗen kuli pati ɗum wadda wayde kawral ley fedde jokkitittode golle o nde ley banggal doole politique kan e tawede e ley fedde nde fa yettoyade e kumaniɓe windude sariyaji fedde nde andon wiide tiɗallaji tonguinoɗi e talkuru kaldal e kawral alansiri ngal jokkititton jonde nde
sakiraɓe ɗo no mbawi nettirde miijoji mawɗo e halla men bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngal kanko jean yves ledria o hollitama wiyede handen o omo ley leydi meɗen ndi ley hendu hollitama wiyede o yeehi to gawoto caggal muɗum o wara o sakitiro ɗo Bamako ɗo omo hani yidude hoorejo leydi meɗen ndi oɓe kani haltidinde dow hen du hono kaldal e kawral ngal sinnira asawere ƴaɓɓinode ɗo Bamako ɗo Ousmane Diko
ministre soldat leydi france wari fa miccitina français ana caggal mali ley golle kawral ngal fa warde e soldat muɗum jean yves ledria waran Bamako ɗo fa heeɓa taƴoral golle kawral ngal warrano yirra ɗum woni haggitere laamu tetigol guɓe ɓe ɗe kaɓorɗe kanɗe nattude e ley dartigol larme mali gondaɗo ministre o yiida e soldat sen mum wonɓe gawoto fa dawrede mabɓe no kawral ngal wawi ƴeŋinirede no fewri cakite yontere nde jean yves ledrien holliti kowolde heɓama hitande 2013 ley golle serval joni o yo jam woni ko hewta
caggal ko kaldele kawral gal sinninaado bomako do le nogay le wuro juin dubbe kolliti do wakkati joni union europeen wolliti widan wallira mali ko yaata e millioji temede jeego e sappo e joy dollar le hendube kolliti widi millioji temede de chapantati fu be ngara hokkude lam mali do e hitande timmata be kolliti widi millioji chapantati dudum wattete fa jeewe yalla hono be kabirta heedere le saha leedi meden di millioji nogay dudube ngara wattude dum be jeewe yalla hono sukabe jokolbe kabirta golleji le leedi meden di dum wonono bale komini don kibaru hakkeji bibbe adama en le leedi di wakkati joni be ngadi wullango dum wono hollitinde wiide ko sawru sariya kaandu fiide dum wono yimbe ele gobe no dittirtode azawat de wiya ko wiandu do sawru sariya lennama wakkati joni o ko be kolliti wiide le hendu fardu do sawru sariya lennede dum wono bale komini don kibaru sariyaji kanye kani matinede dum wono bale ngadde ndudo wullaru AMDAS FDAS WILDAF CCC kanye la enzem e demeso le hendu kede ko kanko dum wono madam Bore Bintu Samake o halidu hen ko do faccitango barke sise
na kinde nande sariya ana faabo hakkilantaku wayde jukoje bangal sariya mede mila wiide deere e dewrital haana hettinde sariya sera dun wadi somen kulliti kulul amen e le majjun yimbe kanbe sareede kana yaafede tawe sarobe andana kam ngarbe so sinnyini be darta yaafede ka laamu mali o tan pamidi anniyaji nan dun ana hollita en wiide dun najjali fay sedan denno haana ko be yimbe njaafe e le cuncunka
kanko ministre dum wono kuminido kibaru kubeje le leedi meden di holitawed wakkati joni o hokki hono jababuji woteji ngadi kenen le commune joyobo do bamako do holitawed dum wono kanko neddo RPM o kanko gani dido wotoji le temdere fo hebi yimbele chapan joyom etatom jukudo mo dum won neddo yerde lutindirbe laamo obe kanen kebi le temdere fo yimbele debe e jeegoyom wakkati joni e ngardan dum wonon do bomako do be kulliti wi dum wonon walde noddirtene silsu humini non kibaru haydi habude do heedere kanye e yorko li sahel do dum walde noddirtene silsu de wiawon kawrtal mabbe fuddi beta hande do bomako do CICB le hendu wakkati joni be jawa dati dibe kan yaltinde fa be paddo dum wonon heedereji fati ngada le leedi meden di hono yimbe el mabbe do kulliti wi sa jeewi do bomako do dum jati hunde han wadede fa jeewi hono be pewtirta le dido tidalaji kanko docteur Jimmy Abdoumoyo secretary general executive walde silsinde kede ko barki sise faccintine do hen
kawri tangal ana humani ndartude jogolal tidallaji tongidi e puddole ndungu dunko en ande leydi ndi e leydi seraji di kawriti do fatotte der hakkilaji e le majjun andon wiide baleri mali waran nata e le tidallaji kammuji ka kedde leydi ndi fu heban ndungu lobbo ndenno hollitama wiide mali buri fu hesinade e le bangal majjun sabi e le misalu mali o men bamata famen sembina golle o le leede godde de andon wiide dun yo tagu maysa lobbo wadde fa yimbe lohube e dabaji keba no denoro
lamu mali o kanye dum wonon bale golleneje ko he muye walde noddirtende Ernov kanye bank mondial holitam wiede dum won le cakkiti yonternde be cinnini le nokko holitinde wiide be kani wadde barasi dum won nokko noddirtede keniye odo barasi do litawir o faboto no kibaru kurangaji le leedi meden di be kolliti wiide saaje odo barasi dum wonono bawde makko an kan yaade fakilo wattangaji ko yaata chapande nay na ko yaata chapande nay e didi le hendu be kolliti wiide galmu sadaji ko be kani wattude le hen ko yidi yafa e milliarduji chapande jeddi e didi sefa ay kanko do noddirtele ciona macce kone o yo jado kabaruji de walde e demde kede ko barki sise faccitine do hen
c'est a 35 km
ko warta e kilometre ji chapantati joy hakkunde bamako e kulikoro leelamu kulikoro o nokku biete do cemfala o yo barasi ngada do mayo ndokkowo courant barasi o gaz marsintam ko buri fu yafude sabu kurangaji marsiroji gazwal di idi tidi almusadda fasanne coggu courant majji dun anatiidi denno o barasi walan laato sababu hokkude yimbe le tonbe courant no yafiri so en ewi sedan tan woni hakkunde makko e barasi selenge o
baraydo selenge
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sakrabe jeve lolu ne les réseaux ngaji dibe collectivité totumbu todati ngondi tondi puddi moddentinede di won dati ngoni noddirtede nokko noddirtede kebara douansa tonka dire kanye e gundam be collectivité kanbe darna dido golleji dono société ngaji ngana e jeyalama société ngaji tati noddirtedo SMRR kanye Titan Grand Travaux SBT be collectivité dugal mo sadaay ko kan watul le hen kan yafa 1 milliard goto e milioji temedi di e jeddi sefa dabal mudde ngardam faado banamo do holitawede bete hande on yimbe le gombe tobe be puddi fesede faabe jeewa yalla hono be cakkirto no nyawuji titanos le laamu banambo wobbe du noddiri du nyaw jamde le hendube koliti du won on yimbe el baarob duubi sappo e joy fayato duubi chapal e joy kanye ngarta fesede banambo to kodi so be ngadi odo golle dube koliti du won cukalel pamarel dimangel jibinangel to ngel do cukalel pamarel holitawede titanos yama e modo yido hani wadde ton balde nayi tangal mudube ko litiwide faado buram do don wadde ONG de wana e jeyallam noddetede grefa hulitawede puddi golleji mabbe ton faabe jeyol honoro be beedirta yede do wonon to buram to le hejo golleji dido hulitawede ko futiro bel temedi do be garto jangide ton fa pam hon haggitere lamu worri le hento hulitawede pammina jama o fa tay wakkati fo no wotnaabe tobbe ana kollita jama o hono golleji mu en din gori dido golleji be jokiti to do fa hitande 2017 tabal mudde gardan faado duwanso do be kolitiwde kawrtal balde tati fuddi to duwanso to kawrtal ngaro wal yowade do non wattuji gonti e waylitirade kono faana lengal do kawrtal du on yimbe el jabe hawrtude e maggal fufaabe jaw yalla hono be ngatta be pammina be do yimbe le jeewe yalla hono heedere habirte dum won hono le cercle ngaji tati di be kolitiwde yimbe be yuri le cercle ngaji tati do won cercle duwanso o bankas kanye e mofti ngabe o do golle do non waldinde wana e jeyalla mo noddirtene nef kanyu hokkindiri juude e leydi Angleterre jagal mudde garantiminirem faado kuli korodobe kulitiwi dum wono no conseil régional goddo to kanye bale hala nanen goddo to debbe kuliti on imu mabbe hitande 2014 be kulitiwi sa jewile kuli korotono yimbeele gombe bumdan le bindi be sa bamile worbel be temdere fu yimbeele noga en jano yom le rewbele beedu temdere fu yimbeele sappo en jottom sekirabe o katte nyalom hando e kabaruji meden di ka fa hande kedde hedade do e seeda yewtere meden de ana wodi